Niko papa kwa hapa, kabli mdadisi, kwanza nipenda fasi, nimejazi na dance. Drinks na glasi, nichangamuke kiasi. Mr. D, usipoteze wakati. Hiyo muzuka, maradati dati. Machi tuko feshi, kila kitu seti. Physically fit, ajalishi we ni nani. Uwe babi au mnati, jilushe katikati. Feel the heat, and feel the beat. Seje sunde kwa kiti, hili bonge la party. Private party, so be happy. Umesote ni nano, tuko soba piwa matoto. Unataka bin, una end in a bed. Rolu bonge fresh na mpuko uwe fit. Usi streki, lewa ni weekend. Let me show wa mwezi lazima tuta spend.
Come on, come on.
Tujerusha na machize umigiki mekiki.
Come on, come on.
Kila mtu baka chini, baka chini, baka chini.
Come on.
Mina kam kuwalbusha mabuda na vipusha na bete kidunda mikono na zirusha burusha unazusha unaruka kidogo kiuno tingisha yule dada meivisha cheki cheki venye kiuno natingisha hapa kuna kujificha tunadanze mbaka shida zinaisha uko block iza nisha zuru ATM meza agiza ukichusi ni blame apa echelon kani swag shikalon bafoni ko origi hawe wengine clone bounce kama ndugu ama corazon twat celebrate kawe lex ama yolo kama drag nilikuanza tuna west tukitingisha ma west fit lupita na pita wa short na wa west
come on come on
tujerusha na matiza umikiki mekiki
come on come on
kila mtu baka chini baka chini baka chini
come on
Pati muhimu kila kitu kemu kemu na watu wakalimu wengine wenda wazimu sipatikane hapa iwapo hujahitimu na dema nani zumu kisha natabasamu ni kama nani fahamu tume huwa femu ananita doita wao ike doita simu come baby come nikupe mama matamu uhisi mashamu shamu
mabege ninja adalu dashe magna nyitai magna kweni ya na kila zungeni nitadalu kurenye karanzoye dosho kelele madindingo nitiritu kwenye mailugo metal mara hile nkitange shinga na tama logiro tekepe master ipati danguruka hale yo
Come on,
standing on the love.
I live in a midfielder.
Yeah, she does.